Omina ngasho ukuthi uthando lakho langinqoba. Eh kubula kusubona ngibona.
More music on daveplay.com. On DavePlay.com. More music on DavePlay.com.